olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ole uma e yo olo ni pepe o se masanga ili teimi na whanana wai. Walia e ai masavala au i se suesuenga po se ilo ilonga. Ole whaafana wina o pepe fou i whaafomai o se whale mai, po ole whaafana ue au noa ma le awai iei o se tangata iei sona tō mai whaapitoa. I le whaafana wina o pepe fou, se whaatosanga i le ngangana Samoa, po se midwife i le Ingilisi, po o se whomai. E whaingoa ina o le free birth, po ole wild birth, e whaafana wai se pepe e au noa ma le whaalangolango i se whaotuanga, po o se whesosoani whaafomai. O se whaingangata a tele i te usanga a feiva se lau ono se fulu i le a feiva se lau valu se fulu i le whinaunga anisi ua tele le a ia a fōmai ma vaila au i le whaafana wina o pepe fou o se mea e tatau o na tupu whaan pe whaia whaan atura. Aena sa unua le whaatonu o le Australian College of Midwives Alison Weatherstone e tele vaenga e lamatia i le ola o se tina masana pepe fou I le teimi e whaafana wai I le free birth, po le wild birth.
Free birth is where a woman births her baby in the absence of a appropriately qualified healthcare provider, whether that be a midwife or a doctor. And so home birth, on the other hand, is you can still have a home birth without support. And I guess that equates to free birth because free birth can be anywhere and you can technically, the definition of home birth is anywhere outside of a hospital. But the key to that from ACM's perspective is that home birth for certain women is a safe option, providing they've got the support of a suitably qualified healthcare professional.
Le whatonu o le ACM po le Australian College of Midwives, Alison Weatherstone. E iei nisi o tina e filifili e whaafanau a lātou pepe i totonu o le ainga po o totonu o lātou fale. Ae e awa ia tupea iai se whaatosanga, se midwife, po o se fomai. Ae tu saima whaamaumaunga a le Australian Institute of Health and Welfare, o le iwa se fulmal fitu pasene o tina o loo whaafanau a lātou pepe i tutono whanemai, po o se tuutuunga e awa iatu se fomai po o se whaatosanga I le teimi e whaana wai se pepe fou I se isi no fuanga I tua mai o le whanemai. Peitai, e iei tina o loo mulimuli I le talitununga lea, e whaanātura o na whaafanau, ma lea I se whaatosanga po se fōmai e awa iatu, e langolango ina ma whaautua ina le tina I le teimi e whaafanau waisana pepe fou, po o le whainga lea, le free birth, po o le wild birth. O le tulanga lea na iei le whaafanau wina o ni pepe o se maasanga I Byron Bay, New South Wales, I le āmatanga o le maasina nei, lea nei wai ina umaola o le masanga. Na saanoa Hannah Darlin o se professor o le midwifery I le University of Western Sydney, e sili atu le manuia o le whaafanau I le ainga o se pepe, wailoa e le aini tulanga la matia mani whaafita auli o iai I le tina malona maitanga. Pe awhapea lea e awa I atu iai se whaatosanga se midwife po o se fomai.
The evidence for planned home birth for low-risk women attended by competent midwives who are well-networked into the system is that the outcomes are better than hospital for intervention rates, as good for the baby and better for the mother.
Aena saunoa Alison Weatherstone o free births, po wild births, le whanawina I le ainga e aunoa ma se fomai po se whaatosanga, e iai tūlanga la matia.
Part of that is actually having a backup plan when things don't go to plan, and that would include emergency services retrieval. And I guess with free birth, often the woman isn't known to the hospital system. So when they're turning up requiring assistance, if they require assistance, then they're unknown to the hospital or care provider, which can cause delays in treatment and management.
Alison Weatherstone. Talu mai le tausanga e lua afe lua sifumale lua e se fulu pepe na whaafanau e awala I free births na mōli mau wina ai, ni whaafita auli I le teimi na whaafana wai Queensland ma New South Wales, e tusai masesu asuenga le ABC. Na saunoa Professor Darlin, masalo o le fuainu mera sao, I pepe nei e whaafanau I awala free births, ma mōli mau wina ai whaafita auli, e sili o na mawalunga atu. Na saunoa foi, Professor Darlin, onisio tinae filifili mō se free birth, ona onisio teimi na feanga iai, ma au aunanga whaasoi fua ma lolo ina faitele, e le'i whaamalia ina ai.
It is being driven primarily by women's traumatic experiences in the system or their inability to find choices that suit their what they want. For example, unable to find home birth supported midwife, unable to find a birth centre, or just feeling so bullied and coerced in the system that they feel there'll be no choice. And so they choose to go outside the system. So that seems to be one of the major drivers, past trauma and lack of options.
Professor Darlin. O Professor Darlin, fo'i se tasi o mōli mau I le iloilongo whaafita auli I fale whai lele. Ma fale e whaafafana wina I pepe fo I fale mai I New South Wales. I le suesuenga le nei, po le iloilongo le review, e ova I le whaafe mōli mau na au fia I manisi o tina na lato ta ua whainga sa ona whai ma wha maalosi e le au whainga aluenga tausi mai ma fō mai I le teimi na whaafana wina I a lato pepe I fale mai. E le ngata I lea o le amusia o Tino Onisio Tina, ma lele lava o fesoaswani e whaaititi ai le tinga, ato ai manisio tonga fitinga na whaia ma le whaamalo si iata ilantou. E pe ona whaalia Alison Weatherstone, e iai lava tina o le a filifili a whaafanau a lantou whanau po pepe free birth, e au noa ma se fesoaswani whaafomai po o se whaatosanga, ae mō le toatele e mana omia o na whaaleleia atili.
But it's very easy to demonize these women and just call them irresponsible and ignorant. In fact, we have interviewed thousands of women, done surveys across the nation, published an international book on this. These are some of the most prepared and informed women you will ever come across.
O le ripoti na whaamaopopo ina e Amy Hall, Ma Sydney Lang Mole SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.